kun as Washington DC ra kadar sagale America saganta fan oromoti ተሞልተን ወርዶፍቶተ ኬኛ በከራኑ ጫቃ አጅርተን ማለት ነጋን ኬኛ ስናጋው ከሚሳ ሰዳሳ ሶዶ መበረኩ መለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ኬስ መይስቱን ኬሰን አን ቱጁቤ ሆራቲ ቆጲሌ ኬኛ ሀራ ኬሰት ከዴስኑ ኬሳ ዲፕሎማቲ በከማን ዩናይትድ ስቴትስ ካትራን ሄንሪ ክሲንጀር ዱአን ቦቆተን ኦሚሺ ቻይናራ ገሉ ደልደለ ኬኛ ሚድ ኤጀዱ ደልደልቶን ሶማሊያ ኬሳ ቆፒ ፈያ ከነር አራት ደርገጎ ሃዩ ሳይንስ አሜሪካ ኢላልት ሱዳን ገባሰቅ እንዳይ ቆፒ ኬኛ ራከ ሰት ከነን ያታን ከሳቲ አንገጡም ረሰገንታ ኬኛት ንሁር ዶፋጀቻ አም ገረው ዱሃራብ ጀነት ደበር
አከሞልተን ሆርዶፍቶ ተኬኛ ኦዱሃራ ከንሲንትሙ አን ምትኩፍ ቃዱቲ ጉዲን አርሲ አና ሽርካት ነሞኒ ነጋሶ ደሚጃ ቃሞሊ ሄደተኒ ነጀፈሙ ጅራቶኒ ሰገለ አሜሪካቲ ሂመን ጅራታን ያደሳኒ ሰገለ አሜሪካፍ ከነን ቶኮ ነገኛ ኮፍ ሶዳን ቀቡራ መቃንኮ አከሂዋ መምነ ከንጀለን ጋፍ ሰዳሰ ኩደ ሰዲ በራኩ መለማፍ ኩደ ጃጉ ያ ከሚሳ ጋፍ ሰዳሰ ኩደ ቶርበ በራኩ መለማፍ ኩደ ጃጉ ያ ዊጣታ ሀሌላ ራወቴን ተው ሂመኒ ሀሌላ ከነ ኤኞ አከራወቴ ገሩ ኦዴፈኖ ከንቀምነ ኢፍሰኒሩ ነምኒ ያደሳኒ ከነንኩን ገሩ ሀሌላንኩን ከራወተሜ አመንታፊ ሰኚ አዳምባሱን አማራረት ከንጥ ይፈቴ ለጀለኒሩ ነምኒ ያደሳኒ ከነንኩን ዲማ ሀሌላ ራወተሜ ረጀለሙ ከነ ኢላልችሱን ቢሮ ኮሙኒኬሽን ኦሮሚያቲ ሆገና ከንታን ኦቦ ሃይሉ አዱኛ ሰገለ አሜሪካፍ ዴቢ ከነኒን ሀሌላ አከሲ ከራወቱ አባኦ ሸኔ ለጀቹን ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ኮመተኒሩ ኢትደብሉኒስ ወሊትቡኢንሲ ሰቦተ ግዱ ተከከኡፍ ከን ሆጀቱ ገረሽሮርኬሳ ከነጀለኒሩ ሃይሉን ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ረደደ ቢን ሂመና አከሲረት ጥያቱ ሂንፉላቱ ከንጀለመን ኦቦ ሃይሉን ሂመናወን አከሲ ሃሉን አማለ ገረሽሮርኬሳ ከናት ጀቹን ዴቢሰኒሩ ገመ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞን ዱቢ ሂማ ኢድለ ዱኛ ከንተ ኦዳ ተርቢ ዲመከነረት ጋፈተመ ሰገለ አሜሪካፍ ዴቢ ከነን ሁምኒ ከኛ ናኖ ሰነቲ ተርካም ፊፉለ ተስተይ ኡመተነጋ አጄሰ ሂንቀቡ አና ሽርካ ከሰቲ ጋፋ ሰዳሰ ዲግደሚ አፍሪ ሃንገ ዲግደሚ ቶርባ በረኩመለማፍ ዲግደሚ ሰዲት ሁምነሞቱማቲን ተርካም ፊፉለተመ ነሞኒ ነጋኒ ፊቀበኛን ሄዱን በርበዳይራ ማንጉዶ ታዋሰ ከሰቲ ፉለተመ ቀበን ከነነካ ሼክ ኡስማን ዳውድፋ ከነን አካ ሼክ አወል መሐመድፋ ሁምኖተሞቱማን አጄፈመን ይሩጀለን ሞቱማን ጎቻ ኢሳ ከነ ዶክፈቹፍ ጀቻ አከዋኑ ኢሳበተኮረቲ ጥየፈነ ፈከሱን አኩመ የሮካኒ ሂመናኑ ረት ዲየሰ ኩንገሩ ዱጋለ ፈረጅሩ ራፋጎላ ጀለን
ኮሚሽነር ኢትሳፍ ሶዶአባላ ፌደራላ ኢትዮጵያ በከቡ አንተኩማ ሞቱ ሞታ ከገርጋር ሰናሞማ ኢትዮጵያ ከሰተነ ሞቱ ሚሊዮን ተኮፍቱ ቃሸን ከነን በላሉ ላንቄ ሳኒራ ቡቃኒፍ ገርጋር ሲጋን ቀቀባን ጅሩ ጀራን
ኮሚሽነን ኢትሰሶዳ በላ ሞቱማ ፌደራላፊ ኢትዮጵያ ትበከቡ አንዳ በተሞቱ ሞተ ገምቶ መኒካን ገርጋር ሰናሞማ ወሎን ኢብሰከነኒን ኢትዮጵያ ከሰቲነ ሞተ በላ ሎላን ሚደመኒፍ ገርጋር ሲነሞማ ሃንገ አማት ከቀቀበሩ ዲቤንታ ኩደንቆፋተው ኤረኒሩ ሰበባሌ ረኮ ዳንዲፍ ገርጋር ሲቸቀቀብሲሱ ሂንደንዳ አምነስ ጀላኒሩ ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ኢትሰሶዳ በላ ኢትዮጵያ አምባሳደር ሽፈራው ተክለማራሚ ፊ ኢትዮጵያ ትበከቧል አበተ ሞቱሞተ ገምቶ መኒ ከንገርጋር ሰነሞ ማፍ ዳይሬክተር ካንታን ዶክተር ራሚዝ አለክባሮቭ ጂማተ ደርብራ ካሴ ሃንገዲል በተ ደርቤት በኮተ ቢሻሎላን ሚደመን ዳወቹ ኢፍሰኒ ገርጋር ሲነሞ ማዲያቻ ከጁሩሲ መኒ ገሩ ሃንገረክኒቻ ወሊን ዋን ወልሲሙሚቲ ጀለኒሩ ናኖ ሌቶር በከነና ከሶማሌ ጋምቤላ ኪበሊጠ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ አፋሪ ፊ ሲዳማ ከሰት ባላሎላ በረካ ናንጎ ዲናሌን ዲግደሚ ሰዲ ፊ አናዋን ሰደተ ሚሽን ሚደምቶ ተዮሙታን ሚደምቶ ተከነን ከሳት ኢቤንታን ሰደተ መናኖ ሶማሌ ከሰት አርጋማስ ጀለኒ ሩጀቹን ድሬዳዋራ አዲስ ቾኮልቱ ገባሴ
ጋምፎ አፍሪካ ትጅላ አዳሞት ማ ዩናይትድ ስቴትስ ከታን አምባሳደር ማይክ ሃመር መነመሬ በከቦቷ ሞት ማ ዩናይትድ ስቴትስ ትኮሬ ኢማ አላ ሆርዶፍ ጀለት ከን አርጋም ብርኪ አዳ ኢማ አፍሪካ ሆርዶፍ ረቲ ዋይ ሃለ ኢትዮጵያ ላልቺ ሲሐራ ኢብሰከነ ኒጅራን gafi wan waltaji kana iyatan ratti debi ka kennan Mike Hammer hal mirgana moma tigray ke sajiru foyi insa argam sisu sa ifsani immi warana motumma ertratin walqabate jiruf imma dangana no amaratin walqabate dubbin jiru akata wali galte pretoria tmalatte famen ade majira churatti ammas gafin akajiru ifsaniru rakkine nagenya nanno oromia afnanno amara ke sajiru nagenya biyettif guddina dinagde ratti iba enqabu ifsani garen kamu afan qawwetin rakkine hikwanin dandenyef garamari nagenyaatti akadem United States ojjecha akajirtu ifsaniru ageefatoota fordoftoota kenya balina gabaasa kana saganta kenya boriratti dhiheessina garaw duutaanu teenna dabarrumo Ethiopia dabalate liqeesitoota irraa liqaa dollara biliyoona 1.5 qashani argachuuf walii galuushe baankiin biyyoolessaa Ethiopia ibsee jira Ethiopiaan jechuukooti
Bulshan banki biyalesa Ethiopia mammo mratu robi kalesa akka beksanit biyettin yero amara ko mallaqa kan qabtu wali galte liqada bile liqesto ta wali mallatte siten dollar biliyona tokotukashan yerof boqodna kenaf jalan itdebelunis tajajile liqa yerof addan kutu gal mangahu dandawu kenyan mallaqa dollar biliyona tokotukashan sila kan gara liqa kafalu tidemu kosachu dandenye rasyachun kore bakabota ummataf ibsaniru Ethiopian finance biyota African baina ummatan sadarkala mafarratti argamtu walabde wogota lamaf kaba biyetti kesaturen hedumin amtetti nanno wan warani kuni tures debisani dabulaf Ethiopian mallaqa dollara biliyona digdama akashe barbaachisu beksunishe niyadatama bi hulagalana hinqamne Ethiopian liqan biyota alafi dabile liqesito tarra irrajiru dollar biliyona digdami saddetirageera kana keessaas dollar biliyona 14 kan liqeesse rufi China la
diplomatin America of but afaman nobelina genya Henry Kissinger umri sani wagga dibatokotti duan addunya kana raboqotan
Kissinger dienya kana kitaba mata dure akata hoggansa yokan leadership style jalu kan mattan sisefi wagadar be mogara China Beijing ti malum president China Xi Jinping walin wal organisture Kissinger bara kula sagalik demi sadit bi Germany ti kan dalatani fi oso nazin duguga sanyi warajew shirati hirawatin dura bara darga gumma isat timati isawalin gara United States ti imale Kissinger bara kula sagal shantami afuriti University Harvard ra Dr. Maisa kan argate yommu tawfi wagota 17 af achuma mumme university cha kesaturun yero baye dimme diplomasi ratti dabile motumma marisha ture president in United States Richard Nixon party war Republican ra Kissinger gar masara motumma White House tifidun gorsa nagenya biyale satachsan Bolderas minister haja ala United States taishun mudaniru. Tatewan barakuna sagal torbata muta kesa addunya ratti taan kesa Kissinger harka kesa gabu. Kesuma kanena ka United States Vietnam kesa ba udabalate kunis isa ademsa era fi igan guta mekan United States Vietnam ka batte halella bombi rawatte fi kan Cambodia fal. Balasa nobeli naga barakuna sagal torbata misadit Kissinger argate kan yero kamiyu chala falmisisa ture. Sababa kananis misensoni kore badasa nobeli lama hoji isani gaddi saniru. Kunis gafi sa United States bombi doksan Asia kibba baharu kuttejalamu wali walqabateti. Charraki gama diplomasin Kissinger hojjeten China fi America walittifidu mari to anno mesha warana United States fi Soviet kan bekamata esana kasumas hariro Israeli fi kambiyota araba online shegiddu juru akkababalatu tay suratti gaye olana qabature Kissinger dabile garagaraf bordi tauni fi waltajiwan imamata ala fi nagenya addadaratti tajajila kan ture fi kitabota barresun dimota idila dunyaratti yero baye median yade kenun bekam Kissinger abba ijolle lamati
Israeli fi Hamas wali galte warana dabu sani ammas guya tokko eresaniru
Minister humna warana Israel afan Hebron fula media Twitter irratti kamattan sanit fedi giddu sento ta Kenya na kasumas adem sanamo tokko amsamani hiksisu ittifufsi sufi hala wali galte sana hordofun warana labun ittifufa jadaniru ipsichi kambe guyan warana dabu ittilapsan umatuf daqiqan kulashan yommu hafuttila Israel namota gama Hamasin akka gaddi faman gafaterratti gammachu akkan qamne gaba famera akka Hamas jadatti Israel dubartota torba fi daiman akkasumas reefa garee milishoota isaa sadii yeroo haleellaa boombii Israa'eliin rukutaman akka gadhiisan gaafate hin gadhiisnee jala. Ministeri Hajaalaa United States Antony Blinken kamisa kana Pirezidaantii Israa'el Isaac Herzog waliin Tel Avivitti wal arganiiru. Dubbii isaanii jalqabaa keessatti Antony Blinken waraana dhaabuun sun bu'aa fiduu isaa fi itti fufuu akka qabus United States ni amantii jalan. Torban darbeerraa jijjiiramoota argaa jirra. Namoonni ukkaamsamanii turan deebi'anii maatii isaanii walii wal arguu danda'uu isaanii gargaarsi namoomaa namoota nagaa Gaazaa keessa jiraniif qaqqabuu danda'eera. Kun itti fufuu qabas jalaniiru. Herzog pirezidaantiin Israa'el gama isaaniitiin kamisa kana ganama Yerusaalem keessatti namoonni Paalestiin lama kanneen qawwee hidhatan dhukaasa bananiin namoota nagaa sadii ajjeesuu fi kanneen baay'ee ta'an immoo madeessuu isaanii ibsanii waraanichi dhuma kan hin qabne ta'uu isaaf kun fakkeenyas jalanii Israa'elis kanaaf hidha shororkeessitoota waraanti. Keessumaa Hamaasiin jalan. Gareen milishaa Hamaas guyyaa roobii kaleessaa namoota to'annoo isaa jala turan namoota 16 dabalataan gadhiiseera. Gama Israa'eliin immoo kamisa kana ganama lammiilee Paalestiin kanneen mana hidhaa keessa turan 30 rogeessa Paalestiin beekamaa Ahed Taamini dabalatee gadhiisteetti.
Gara gabaasattaa nutti ceenaa gorsaa nageenyaa biyyoolessaaf ministeera dhimma alaa duraanii kan bara bulchiinsa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Riichaard Niiksan dhiibbaan isaan addunyaa keessatti qaban cimaa ture Henrii Kissinjar umrii isaanii waggaa 100tti mana isaanii kutaa Kenetiket jiru keessatti du'aan boqotaniiru. Duuti isaanii dhaabbata isaanii kan gorsaatiin kan labsame yoo ta'u sababni isaa garuu hin ibsamne. Oduu gabaastuun VOA Sindiseen seenaa isaanii ilaalchisuudhaan gabaasa qindeessite qabdi kunoo. Henrii Kissinjar caamsaa 27 bara 1923 Jarmanii magaalaa Furets keessatti dhalatan. Isaaniif maatiin isaanii Yihudoota ta'an naazii jalaa miliquuf bara 1938 gara Ameerikaatti baqatan. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa waraana Yuunaayitid Isteetsitti makaman achiis Yuunivarsiitii Harvaard keessatti baratanii achumaa barsiisaa ta'an. Bara 1969 yeroo aangootti dhufan pirezidaantiin yeroo sanaa Riichaard Niiksan gorsaa nageenya biyyoolessaa isaanii gochuudhaan Kissinjariin filatan. Boodarras ministirii dhimma alaa ta'uudhaan kan moggaafaman yoo ta'u nama jalqabaa aangoo lama yeroo tokkotti qabatan turan. Kissinjar imaammata alaa murtii naamusaa qabu osoo hin taane waan qabatamaadha jedhanii irratti hundaa'uudhaan maqaa mataa isaanii Riil Poolitik jedhu hundeessan. Aaroon Deevid Miilar bulchiinsa rippaabilikaanotaaf dimokiraatotaa hedduudhaaf gorsaa ta'uun tajaajilaniiru garuu Kissinjar jalatti hin tajaajille.
His detractors will argue that he was cruel and callous. Some argue,
qeeqxonni isaanii gara jabeessaaf gara laafina kan hin qabne turan ittiin jedhu. Kunis hoogganoota Ameerikaa hedduu irratti dhugaa ta'uu danda'a. Akka hekkamaa waraanaatti illee ilaalamuu qaba jedhameera. Kaamboodiyaaf Laawos imaammata isaan jalqaba bara 70 keessa Baangiladeesh irratti qabu turan irratti garuu dhugaan jiru karaa baay'ee adda ta'een dippiloomaasii irratti dhiibbaa qabaataniiru jedhan. Kissinjar kan waraana Veetnaam hammeesse bara 1969 Yuunaayitid Isteets qilleensarraan Kaamboodiyaaf Laawosiin haleeluu koongirasiif hin ibsine. Garuu waraanni kun akka dhaabatu nama siyaasaa gorsaa Veetnaam kaabaa akka turan Lee Duuk Thoo waliin yeroo hedduu kan wal argan Kissinjar turan. Kanaafis lamaan isaanii bara 1973 badhaasa Noobeelii nagaa badhaafaman. Lee Duuk Thoo garuu fudhachuu didan. Kissinjar bara 1972 chaayinaa waliin kan walitti dhufeenya uuman yoo ta'u pirezidaantii yeroo sanaa Niiksan hoogganaa biyya kooministii duraa Maa'oo Zeedong waliin akka wal arganiif waltajjii kan mijeessan yoo ta'u kunis pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif isa jalqabaa ture. Jaarood Haayes Yuunivarsiitii Masaachusetts irraa akkas jedhu. Yaada dippiloomaasii shaakala dippiloomaasii ofii kan irra deddeebi'uun bakkaa bakkatti socho'uun hojjetanitti jijjiiran sadarkaa olaanaa akka qabaatu taasisaniiru. Akka qalbii hawwatullee taasisaniiru. Kanaafis sun akka mallattoo imaammataa isaan taasiseera jedhan. Pirezidaanti Niiksanii qabee hanga pirezidaanti Joo Baayiden kan waayit haawusitti isaanii nafe irratti gorsaa ta'uun tajaajilaniiru.
Gabaa Somaaliyaa kan biyya keessatti sochii guddaa qabu kan Moqdishoo keessa jiru keessa kanneen jiran daldaltoonni meeshaaleen yookaan oomishaaleen Chaayinaadhaa galu oomisha biyya keessatti oomishamu gabaadhaa ala taasisaa jiru jechuun komii dhiyeessanii jiru. Kanarrattis gabaasa ergame Abdul Qaadir Zeebiirtu ergee bafaqaadu dhiyeessa.
Waggaa afuriin dura suuqiin Abuukar Sheekaabuu guutuu ture. Yoo yarate guyyaatti kophee nama 20 oomishaa ture. Garuu amma akka inni jedhetti oomishaaleen Chaayinaatti hojjetamanii daldaltoota biyya keessaa kan akkasaa qormaata keessa galchanii jiru. Abuukar Sheekaabuun akkana jedha waa'ee isaarratti.
These shoes had a market before Chinese made products flooded the country.
Osoo meeshaaleen Chaayinaatti hojjetaman doolaara 2-3 gurguraman gabaa keessa hin dhangala'in dura kopheewwan kun gabaa qabu turan. Kophee qulqullina olaanaa qabu ni hojjenna. Lallaafaa fi mijataadha. Keessuma namoota faanni miila isaanii rakkoo qabuuf gabaan keenya ho'aa ture. Gara Hargeessaatti, gara Jibuutiitti, gara Afrikaa kibbaatti ergina turre. Yeroo ammaa garuu oomishoonni Chaayinaatti hojjetaman qormaata cimaa nutti ta'aniiru.
Abbuun yeroo ammaa kopheewwan yaraa hojjechaa jiraatus namoottan isarraa fudhatanii raabsanu kan akka Suufii Mahammad Amiin amma iyyuu waan hin hojjechaa jiru ni dinqisiifatu.
I prefer these pairs of shoes because they are made of leather and provide comfort.
Kophee kanan filadha. Sababni isaas gogaa irraa hojjetame. Mijataadhas. Kopheewwan Chaayinaa hin filadhu.
Uffannii fi qodaawwan namoonni itti fayyadaman adda addaa Chaayinaa irraa Somaaliyaa galaa jiru. Namootan tokko tokko kan akka Ahmed Mohammed Hassan wanneen Chaayinaa irraa galan irraa kan biyya keessaa akka isaaniif wayyuu dubbatu.
These clothes are not made in China. They are of high quality and I frequently purchase clothes from this store during
Huccuuwwan kun kan Chaayinaatti hojjetaman miti. Qulqullina olaanaa qabu. Qophiiwwan adda addaatiif yeroo baay'ee kan itti gargaaramnudha. Huccuuwwan United States irraa finnudha. Yommuu isa Chaayinaa doolaara 4-5 gurguramu waliin wal bira qabdee ilaaltu gara doolaara 30 baasa. Inni kan Ameerikaa.
Faatumaa Qaasim Alii gabaa magaala Moqadishootti argamu keessaa qodaa bitaa jirti. Akkana jechuudhaan yaada ishee ibsiti.
We come here to buy utensils for gatherings. Locally made utensils have limited variety.
Qodaawwan wal ga'eedhaaf ta'an bituuf as jirra. Warreen biyya keessatti taman akaakuu muraasa ta'e qabu. Warreen alaa dhufan garuu finjaalaa hamma gabateetti filannoo bal'aa siif kenna.
Namoonni oomishaalee biyya alaatti galanuu bituu isaanii oomishaalee biyya keessaa irratti dhiibbaa uumuu isaa abbootiin dhaabbilee daldalaa dubbachaa jiru. Isaan keessaa Saayid Alii Moolidii isa tokko. Suuqii keessa hojjeta. Namoonni oomisha biyya keessaa irraa isa alaa galuu akka filatan dubbata.
Many people prefer imported goods over locally made products. And that is discouraging if you ask.
Namoonni baay'een oomisha biyya keessaa caalaa isa biyya alaa filatu yommuu sababa isaa ittiman deebiin isaanii haala xiqqeessuutiin kun kan Somaaliitti hojjetamedha siin jedhu.
Haala biraatiin immoo namoottan dhaabbilee oomishaatii fi daldalaa xixiqqoo qabanu kan akka abbuufaa mi'aawwan biyya alaa irraa galan dargaggoonni hojii oomisha kopheewwaniitii fi wanneen biroo irratti ogummaadhaa fi barumsa qaban akka hojii hin arganne taasisaa jiraachuusaa dubbatu.
We used to create employment opportunities by making these shoes. For instance, sewing cost $1.
Kopheewwan hojjechuudhaan carraa hojii uumaa turre. Fakkeenyaaf warri hodhan doolaara 1 argatu. Warreen ogummaa harkaa qaban kophee 2 hojjechuuf doolaara 10 baha. Kophee nama tokko doolaara 25-30 gurgurra turre.
Abbootiin qabeenyaa daldalaatii fi oomisha dhuunfaa Somaaliyaa keessa jiranu sababa mi'aawwan Chaayinaa irraa galaa jiranuun kan ka'e oomishni isaanii gabaa keessaa waan bahaa jiruu fi haala hin eegamne keessatti of arguu isaanii dubbachaa jiru.
ammo gara qopii torbani qopii fayyat ceena dargaggees waggaa 14 lammii Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa as United States kutaa Virginia keessatti dorgommii saayinsii waggaa waggaadhaan barattoota Ameerikaa kutaa 5 hanga 8 geggeeffamu kan 3M Young Scientist Challenge jedhamu injifachuusaa Eden Garramoo gabaastee jirti. Gama kaaniin dhukkubii flu yookaan influenzaa jedhamu Ameerikaa keessatti hammaachuun gabaafamee jira. Mata duree lamaan jaalannee tureessa.
Heeman Baqqale akka jedhutti yeroo hunda rakkoo mudatu furuuf quuqama akka qabu dubbata. Fedhiin waa beekuuf qabu kun dargaggeessa Ameerikaa dhalootaan Itoophiyaa irraa ta'e kan badhaasa guddaa fi maallaqa doolaara 25,000 dorgommii 3M Young Scientist Challenge kan barattoota United States kutaa 5ffaa hanga 8ffaatti galmaaniif gaggeeffamu kan bara kanaa argateera. Heeman gosa kaansarii gogaa malanoomaa jedhamee beekamu ittisuuf saamunaa danda'u arguuf dorgommii seene.
I've always been really passionate about just finding solutions that aren't just really great from a science perspective.
Yeroo hundumaa furmaata ilaalcha siyaasaatiin dhuguma guddaa ta'e qofatu hin taane aga danda'ametti namoota baay'een argachuu kan danda'an akkasumas dhukkuba akka kaansarii gogaa kan fayyisu argachuudhaaf quuqama guddaan qaban ture. Kaansariif qoricha akka jiru beekamaadha. Garuu qorichi jiruu fi fayyisuun sun nama hundaaf kan hin qaqqabne ta'uusaa qofatu anaaf dhimma guddaadha.
Saamunaa Heeman hojjate ammallee bu'a qabeessummaan isaa qoratamaa akka jiru yoo ta'u seelii yookaan macaacura addaa qaamni namaa kaansarii gogaa ittisuuf gargaaran maddisiisuu danda'ee jira.
I tried to come up with a solution that was not only great from a science perspective that could work.
Furmaata ilaalcha siyaasaatiin guddaa ta'e hojjechuu qofatu hin taane achumaanis kan gatiin madaalawaa ta'ee fi qaqqabamaa yookaan immoo hunda ga'uu danda'u baasuu yaaleera.
Abbaa fi haati Heeman piroojektiin isaa kun hangam barbaachisaa akka ta'e haga ilmi isaanii dorgomtoota isaan jalqabaa kurnan keessatti maqaan isaa galmaa'utti akka nu banne dubbatu. Abbaan isaa obbo Wandoosan Baqqala gammachuu isaanii to'achuu akka hin dandeenye dubbataniiru.
Yeroo inni warra kurnan isaan duraa keessaa tokko ta'e ani dhugumatti baay'ee itti hin quufne. Achi yeroo inni isa jalqabaa ta'u fiixaan ba'umsa isaatiin baay'ee gammachuudhaan liqimsamne gammachuun guddaan nutti dhaga'ame. Baay'ee isaaf gammanne irra.
Harmeen Heeman Adda Mulumma Beet Geetaachoo yeroo hundumaa ijoollummaa isaatti fedhii waan tokko beekuu qabaataa akka ture dubbatu.
Maftarii waggaan nagarootni.
Heeman waa uumuu ni jaallata. Ijoollummaa isaatii kaasee waan adda addaa qorachuu jaallata ture. Duraan meeshaa taphaa dhiisee wantoota ofii uumeen taphachuu filata ture. Inni hawaasummaas ni jaallata ture. Namoota biroo wajjin dubbachuuf taphachuu ni jaallata. Waa dubbisuu jaallata garuu ni dhaggeeffatas. Kan namni jedhu qalbifachuun inni dhaggeeffataa gaariidha.
Heeman akka jedhutti saamunaan dhukkuba kaansarii gogaa ittiin wal'aanan kun ammallee bulchiinsa nyaataa fi qorichaa yookaan dawaalee kan Yuunaayitid Isteetsi irraa raggaatee argachuu qaba. Yeroo sun milkaa'u namoota hawaasa tajaajilan arganne keessa jiranii fi madda galii xiqqaa qabaniif akka dhaqqabu taasifamuu akka danda'u abdii qaba.
Of course there's a lot of work still left to get to that goal but I hope that like I was saying by
dhugaadha galma sana bira ga'uudhaaf ammallee hojiin baay'een hafee jira. Garuu akkuma jechaa ture bara 2028 jechuun waggaa 5 booda gara dhaabbata bu'aaf hin ta'initti akka jijjiiramu abdiin qaba. Bakka inni itti xumuramu immoo achirra dhaabannee ilaaluu qabna.
Dhaabbanni waa'ee kaansarii kajaarmayaa fayyaa addunyaa akka tilmaametti waggaa 3 dura jechuun bara 2020 guutummaa addunyaa irratti namoonni haaraan gara 300,000-325,000 dhiyaatan kaansarii gogaa qaama namaan qabamaniiru. Himaan akka jedhutti waliigalaan wanti inni gochuu barbaadu jireenyi namootaa xiqqoo salphaa akka ta'u gochuu qofaa jedheera. Gara mata duree lammaffaatti ennaa ceenu Yuunaayitid Isteetsi keessatti baatileen dhukkubii infiluweenzaa yookaan filuu jedhamu nama qabu keessa jirra. yoo xiqqaate kutaalee Ameerikaa torba keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman lakkoofsaan sadarkaa olaanaarra kan jiran ta'uu fi kutaalee kanneen biroo keessatti immoo warri dhukkuba fuluu kanaan qabaman lakkoofsaan dabalaa akka jiru qondaaltonni fayyaa ibsanii jiran. Giddugalli to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets jimaata darbe dhukkuba infuluweenzaa laalchisee odeeffannoo haaraa maxxanseen Luuziyaanaa keessatti sochiin dhukkubichaa baay'ee olaanaadha. Akkasumas Alaabaamaa, Filooridaa, Joorjiyaa, Misisiippii, Niiw Meeksikoo fi Saawus Kaarolaayinaa keessatti faca'inni dhukkuba kanaa kan sadarkaa olaanaa ta'uu agarsiiseera. Qondaaltonni fayyaa jalqaba baatii kanaarratti weerarri dhukkuba filuu kun DC fi Puerto Rico keessatti olaanaa akka ture labsanii turan. Fiigichatti baanee ka jedhan ogeessi waa'ee dhukkuboota daddabroo ka ta'an Dr. William Schaffner Yuunivarsiitii Vanderbilt irraati. Akka aadaa keenyaan baratameetti jedhan infuluweenzaan qorra baatii muddee yookaan amajjii keessa ol ka'aa ture. Garuu bara darbe onkololeessa keessa kan ka'e yoo ta'u bara kanammoo baatii sadaasaa yeroo seenu jalqabee jedhaniiru. Sochiin dhukkuba infuluweenzaa kun magaalaa Niiw Yoork, Arkansaa, Kaaliforniyaa, Meeriland, Niiw Jersii, Noorzi Kaarolaayinaa, Teenasii fi Teeksaas keessatti dabalaa dhufeera. Kana malees sochiin dhukkubichaa Alaaskaa keessatti torban hedduuf olaanaa ta'ee otoo jiru kutaan sun torban darbe lakkoofsa jiru hin gabaasne. Kanaaf jecha qaama lakkoofsa yeroo dhiyootti ba'e kana ta'uu dandeenya. Yeroo faca'ina dhukkuba infuluweenzaa yookaan filuu kana hordofan gartokkoon gabaasa namoota mallattoo dhukkubichaa fakkaatu qaban kanneen waajjira hakiimaa yookaan hospitaala deeman irratti hundaa'a. Namoonni dhukkuba infuluweenzaan qabaman hedduun qorannaa hin godhatan. Kanaaf daariqa yookaan infekshiniin qabamuu isaanii mana yaalaa keessatti mirkanaa'u. Waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkubootaa yookaan CDC kan Yuunaayitid Isteets keessatti garee hordoffii infuluweenzaa kan hoogganan Alishaa Bayad akka jedhanitti agarsiiftonni hedduun infuluweenzaan haala itti fufiinsa qabuun dabalaa akka jiru agarsiisaa jedhan. Vaayirasiin infuluweenzaa gosti adda addaa akka jiru ta'uu ibsanii inni bara kanaa hanga ammaatti baay'inaan babal'achaa akka jiru. Yeroo baay'ee kan dhukkubichaan miidhaman maanguddoota irratti kanneen hospitaala seenanis ta'e du'an garuu lakkoofsi isaanii xiqqaadhaa jedhan. CDC'n akka tilmaametti ji'a qorri seenaa jiru kana keessa hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 700,000 filuun kan qabaman yoo ta'u kanneen yoo xiqqaate 1,800 ta'an hospitaala ciisuu isaanii akkasumas yoo xiqqaate 490 dhukkuba kanaan du'aniiru jedha. Warra du'an kana keessa yoo xiqqaate daa'ima tokko jira. Kanumaan hin qophii fayyaa har'aaf jedhee xumura. An jaallannee gammadaati.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan gama feesbuukii keenyaa akkasumas tuwiitariif Instagram irratti nu quunnamuu dandeessu. Ulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluuf hojjettoota istuudiyoo maraa waliin qophii har'aa kan isin keessummeessee Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bu'a.